Kwanza niko full, nimejiko kilembaya, classic wear. Tamo moja na mtoto ameshine kama tia. Nikimona mina tweta, tweta, nalusi my condes. Mwendo macho kama ananita, nita, kanitoa stress.
Gani kama ta, ta. Gani kama ta, ta.
Sungula mchicha poli, mweupe kama mzungu. Wana mwita gamdoli, anogesha na utundu. Sungula mchicha poli, mweupe kama mzungu. Wana mwita gamdoli, anogesha na utundu.
Nina mchecheto,
anavozungusha tingari.
Mezani, waone kina fulani wanalicheza lude. Viuno kama chumbani, tush tush na gani. Bandisha kama shetani, mlio mbali mkuje.
Leo niko sawa, zungusha roundi weta tulete. Pesa siyo nusu mfuko, okay. Keep change, usichoke. Wengine ni mabundi ya tujalala, kitwa ni zimdawa, tuko sawa. Wengine ni mabundi ya tujalala, zimdawa, tuko sawa.
Sungula mchicha poli, mweupe kama mzungu. Wana mwita gamdoli, anogesha na utundu. Sungula mchicha poli, mweupe kama mzungu. Wana mwita gamdoli, anogesha na utundu.
Nina mchecheto, anavozungusha.